kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
kwanza tuanze rangi yake jamani kwa mwake natamani nione kopo lake amenunua wapi duka lake kisha tuje kwenye umbo lake hapo lazima udate usije kutokwa mate mambo ya Uturuki tuyaache
mana mtoto kana wiri yama kumuacha uwe jasiri sana nimeshindwa kuwa bairi mama we ni chuna dikanda mbili sawa
baby pose geuka freeze nipe tabasamu la picha cheese you're so cute kwako nimeweuka kabisa chini
nampenda bila yeye nisiwezi mwambieni nampenda bila yeye nisiwezi
ati simtaji jina
kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
yeah, yeah. Leo na watambulisha mlokuwa mjui nimefika mwezenu shemeji yenu yo kwake najibebisha usiku asubuhi tongoza tongoza mazangwa mazenu shemeji yenu yo yendo tiba ya mwili mama anituliza akili jama my ex mtasubiri sana kumuacha sifikiri oh. Pose, geuka freeze nipe tabasamu la picha cheese you're so mwa, you're so cute kwako nimeweuka kabisa chini
nampenda bila yeye nisiwe
jijina
anajijua
fundi wa raha
anajijua
kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu.